Lufa. Yeah. Switch. Hey, she's better than the rest. Yeah. Oh, 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 yeah. She's better than the rest. Mi kwambia na votest. Watanipa moda kiss. Kwa kina invest. She's better than the rest. Anapenda kwenye gari, anapenda kwenye text. Akinywa kidogo anakuwa mwepesi. Baby, nataka some more. Mi si juti.
Forever me.
Forever.
Forever me.
And never.
Forever me.
Forever.
Forever.
Na si kwachi.
Forever me and you. Forever me now we're. Forever me and you. Forever me
and ni bamba. Kama freezer
baida
nitampost kama
teaser
na muje de mi vida
shida
leo sio mvudi ya
ibiza
kanipa tunda la eden akini kiss na ji is niko heaven ex wote si wa miss tu pa pemben no la
missi
juti
Bamba,
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 Bamba,